Malifu.
Ɗo Studio Tamani. Keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Fili damele to ɓoggi jonde faandu hala Mamadou Sama Sekou jam ñali sakraɓe hiɗiɓe. CDAO ɓeydi junnude sarti yaltugol leyɗe AES. Hunde nde gotiki ardiɓe ɗeɗo leyɗe AES holtiɓe mbiyan yo anniya mbiyan sambideti Allahji le nokkuji maɓɓe. E madaraji dow tule en jarendi timmini mbiyan kawrotal jeenoɓal festival vivre ensemble jamare nde mbiyan jamare nde kay suuɗal fe kuyam muɗum eɓe heppani jaati ngal mawri 2025. Natorgol kulle ande kesse mbiyan wattu donnugol mobilaji yo mbiyan hunde yirunde sanne ɗiɗo wattuji ɗi ɓuuri foof bangal rewɓe memon haala muɗum ley yewtere meɗen zoom sur ɗi gon seeɓe kabaruji amen hande kikiɗe altinere 23 décembre 2024. Bisimilla sagraɓe. Dental ardiɓe leyɗe AES ñande alande cefike dow anniya ɓamaka ley mbiyan battu mawɗo horeɓe leyɗe CDAO bangal junnirde lebbi jeegom sarti yaltugol Mali Niger e Burkina e mbiyan ley fedde nde. Dental ardiɓe AES mbiyan hawliti wiide ɗum ɗo na jeyda e anniyaji jiɓude leyɗe mabɓe ɗe hono mbowiri France e kañe ɓeɗo ardiɓe leyɗe CDAO. Nenno kambare muɗum ardiɓe ɓe mbiyan haɓitiɓe AES ɓe na gonde imadaraji landinade no haniri. Mariam Koulibaly wonko heɓani kadi faystango Oumar Wagalou.
Leyɗele tati ɗe ɗum woni Mali, Burkina, kañe, Niger kollitiɗe jaɓanayyi CDAO ko wi ƴewtoto noɓe jaltirta kasen le lebbi jeego garoji ɗi. Ɓeɗo gomɓe leyɗeɗo leyɗele kollitiɗe wala fo ko CDAO dartata sowona fa girƴina ɗum en. Kamɓe gomɓe ley pelle AES ɗe ɓe mbi ɗum haɓɓi hoore maɓɓe sanne ko CDAO ɓami oɗo anniya so wiɓe mum cofa lebbi jeegon kasen. Ɓe ɓeydi ley hen dow wiide laamiɓe leyɗele CDAO ɗe wonko cayi toon laɓɓinay ɓerɗe muɗen fa laaɓa ana anniyi dow hippitinde laamuji ley leyɗele AES ɗe. Fa ɓeɗo persidangaɓe pewta e ndenago muɗen ɓe kollitiɗe ɓe dentinan bowɗe maɓɓe nde goto hippa fu militaire ngaɓe woɓɓeɓe jaboto. Ɓe mbi yimɓele maɓɓe gartana koye muɗe hakkille sanne.
Gonɗo konngol no hulta tiɗal hakkunde leyɗe AES kañe ɗum CDAO no famiri kanko dunge politique ko Amadou Touré mbiyan yaltugol leyɗe AES mbiyan ley fedde nde. Nden ɗo hulti wiide ɗeɗo pelle ɗiɗɗe ne hani wadde mbiyan kaltidal yalana ɓeydoro mbiyan yalana ɓeydo famodirde. O hani ɗum Mariam Koulibaly keɗena fo sango Umrawegol.
Sendude ɗeɗo pelle ɗiɗi ana hani waɗede ley 2029 lewru wororu ndu. Wattu joni oɗo caɗele ɗe gondi e matede ko nayiɗi bangal no yimɓele ɓe kani yarde so gara le leyɗele ɗe kañe haɓude e guɓe ɗe ɓe noddir terroriste en. Sabu de leydi wotir tan wawa fewtude e ɗeɗo guɓe. Ɗoɗo so wattu joni o ɗeɗo leyɗele tatan kani hokkidirde juuɗe fewta e ɗeɗo guɓe. Leydi AES ɗe ana mbawi haldude jaati e président leyɗele tati ɗe ɗum leydi Togo, Guinée Bissau, kañe Sénégal. Fa ƴewte soɓe carta fu ɗum waɗa dow jaam e deƴere. Laami AES kañe CDAO ana kani wadde no gatta fu fad ɗiɗo tiɗalaji yotto civil en.
Sakiroɓe tout hakkillaji mabɓe dukkaro en bangam BMF Facebook kadi X ɗum Twitter kiɗɗo o. Kawtal jeenoɓal mbiyan festival vivre ensemble Tumbutu timmi. Ndenno ɗum ɗo timminiraama imadaraji dow tule jaridi Madougou e Séré ngallure nde. Mbiyan kamɓe laamiɓe jamare nde kañe ardiɓe fof holti wiide kawtal ngal feewi. E mbiyan kamɓe nelaɓe amen to Tumbutu toon wonkoɓene kadi faysango Ousmane Ñaali Bouly.
Ley o safari dow tule jarendi Madougou wayande hon Dubai gonɗa doddo geelodi e motongaji mawɗi yewtini himɓe garɓe ƴewde. E wi directeur festival ngal Salaha Maiga nde yambere jeena ɓerde laatake sago maɓɓe.
Hono ko ɓuuri jettan keɓal roɗeɗo kawte ɗiɗo autoraji gewɗi jaam ɗiɗo mobilaji ɗi duwete ɓeydade yirwere artiste en. Ndenno kala ko heɓete nde ngal ɗo kawtal nafansanne jamare nde ɓeydan ɗum keɓal laamu Tumbutu.
L'économie tombe aussi. Ɗi haalaji goni hakkillo do directeur régional tourisme et hôtellerie Tumbutu e wi Sekou Touré ngal festival ana holla wiide Tumbutu ana wuuri himɓe ana mbawi warde ley mum du ɗo hoolare.
Hon ɗiɗo ɗumadaraji dow tule jarendi ne wawi ɓeydande faamu jamare nde ne mbawi humpitinde yimɓe e dow bowɗe laamu Tumbutu banggal touristiagal e ko nandi muɗum. Lattude sababu keɓal ɓiɓe Tumbutu ɓiɓe leydi Mali e sambinde keɓe goɗɗe.
Yimɓe warɓe hawde e ngal festival kolliti sayi muɓɓen e nde yambere finatawa yoga mabɓe ana keppi jaati yiide e yambere nde 2025 nde.
Je me sens vraiment
hononi le alhaali welta hononi le ɓaleri leydi tini baɗɗe seeɗen ɗe gammi ɗo enne heddoto sanne le hakkillo o gila garɓe ga yottan kuyam e weltare gonda
le nde yambere jena berde warbe hawde hen iwri leede kewde hono Tunisie, Maroc, Nadu, Canada won ko min ke ben studio tamane iwri de Tombouctou
to kay ton tematati jonde do ne table ba to ta lycée du colo kunare ben yontere abbi yonde den no gal do dokal wadi dum woni mairie ngalure kay e wi ardibe mairie o fana mudun yo yalla ben dum tande horiti alla kabaru table ba e le der do jangire lata sababu dum kambe sukabe lukube hino jande babbe no hanire ardibe kanye ardibe lycée kanye sukabe lukube fufum jitti sanne gal do dokal
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yetrame da verifio na yubi do ben wido goto hultam le mundar e mudu hultam wide men leedi malindi fudi mo inde nebam chawrowo ben kunku donno dum do hultam le wido yelana beru famu do so gonga ma so pene farno takuju wadi madraji wonku heban en kedana fustango sita sidibe
le o video amatan journaliste debbo goto wido goto goto le genni bam ko kay goldo modon japonais heba safara wotere ko timminta namalaji kunkuru le jonta didi tan on hollita fa hannen wi yimbe newa sedikin nafa ne safare be yimbe hollita fa hannen wi dan neban wujetedan ana mojji sanne so ana haja hewde dan neban wujetedan a ngabalde beme ande ko noddirte site web on debbo an hollita dum fa hannen sa jewi le video ay an deswa leedi mali ana nasa jungo nyamo le video ga watta hakile hen o video penem alaje kirino sabi go mudum tofon yimbe janto le o video a antantan wi dadum en wi kongi mudinaldu bem andere ciagal mudum me wadi lugal goji jogaji kasin ko holliti wi o journaliste le soude television Burkina Faso gollata noddirteedo Sonia Rocky ciagal mudum kasin le lugal goji amen didi bo me mati wi o reportage ko wada geddile sappo jo lewru juin hitan o jandire noga nay ko wada to soude television national Burkina bi kabar ko yadal o reportage ana jantode imadraji di lam ko Burkina wadi faddade bonan laji di jam wadi nikuje godde leedi mabbe ni fa hande ne lugal goji amen me hebi teeran ati wi micro di jamare taw ana jante mudun ana winnado di microji a radio television Burkina Bi di kabar me kontinu fu ana hollita jati wi o video pen alaje kirin sabdi hollitita wi safara fu mata ka leedi mali ko way nyomde na wala konkuru kube hollitile fu o video
bangal yewtere meɗen wonde ɗum zoom sur hande e memna hala ben taguji di jogi rewɓe jogaɓe ben bangal ande kese ɗe ɓuri fof sowe le mobilaji ben wattu moɓe donnata ɗiɗo mobilaji ɗum lalla jara touré wonko heɓani bangal muɗu keɗo fostango Oumar Wagalo
oɗo noddirteɗo Safiya omo horsini sanne écran wakkati fo a taw mo dari omo filma hoore makko o hollita yimɓeɓe dow no wonde waɗirde hoore makko filmé wakkati ja taw mo ƴeewa cinémaji le tablette makko na feeso omo le mobile nde mo tilli ƴewde furdu o heddo mo filma hoore makko feeso mo donna mobile hatta mo filmide ɗum somo jangga livre du nomo waɗirta ko jamarde wonde sakkademo ko fo waɗay somo yaari caggal sina ñande wotere omo donna on waɗa hoore makko filmé dow bemal andigal noddire TikTok on ɗo wakkati fo mo ƴeewa yimɓe le mbindoɓe fewde e makko ɓe fa hakkille makko iwi e volant mo o nangui o yi o memoyi toon mobile wakkande mo andi o wala e gonga nde ndenmo dardi joom mobile mo bonnino yaafomo ka joom mobile o jaɓa e fi saabi de ana andi yo ɗum golle makko noon ɗum min mbiyata on so oɗon leyɗati tinno ɗon kay bon no donnirton
min nani min paami Oumar Wagalo men sagar on paami ɗo kattene kabaru ñoma hannde mbiton wiide mbawi ben holtinde himmeji moɗon sata foof bangal numéro amen 76 98 56 56 sikki wala ɗum sijo tamani watan hakkillo himmeji moɗon jaabu muɗum ɗum waɗate no haniri bangal kunafoni ben yo kabaruji men kabaruji ana wawi heɓirede 37 321 mere mere noon ka famɗi foof ɓuuɗi nogay tawe le téléphone joom ɗo saɗa yewtere meɗen magasin
ko sabi kanyum e hono Croix Rouge yarta e nokkuje difiidi ando wiide Croix Rouge ana walla yimɓe kajaɓe balligu ko yaawi to ɓe tawa fu fa ɗum waɗa eɓe haali haaldude e yimɓe wonɓe tonɓe ko ɓe laati fu Croix Rouge heedana fey gooto ana haani ɗalen ɓe jotto e nokkuje to tiiɗallah woni ley leydi men di tawi fey hunde heɓayi ɓe
yotre meden magasin hande ne wi do kabaru syndicat men imadraji syndicali mali denno fanda syndicat yo dandaji himeji gollobe fewde ardibe gollure de so dental ben so pel ben andon wiide sabe do de do gollure de do syndicat ngaydi na hani watande hakilo men sifaji ngurdam lobbam kala gollobe so furo ba so di privé yalan be do famu do dido seriaji hele mali kanko alisi ci wadi ima daraji beran en fam yalan ben fa hande ande ko waxen en kedana fostango min emma ko UN nyalejam
UNTM yo syndicat ni baado fa darono hunde fu ko woni hakkeji gollobe le leedi amendi hande hande le leedi amendi de do fedde kuri pelle syndicat ngaji ngondi le leedi amendi fu mawnde isa bengal yo goto e joko em secrétaire général de do fedde om haltana mem hudu woni darne e golle syndicat
le syndicat defan le droit
syndicat ji ne darne hakkeji gollobe ngaran dum kalti dal yalla dum tande hore alhali ngurdam mabbe kani wotande hakkilo saati fu kabaru tuguuti le lumo kabaru juddi yimbe rafotal ngi jamare e bonugul alhali ngurdam ima de syndicatji di yo darnaaji hakkeji gollobe ko fuf bangal himeji mabbe
gollobe le leedi amendi kam en ka yingo mu em walda fei bangal golleji di syndicat en be wondi wadde le leedi amendi
d'un côté ils sont
ko dul hewde hor mabbe gollonta wana fei gollobe heddibe ngada ima daraaji kewdi be kinni golle mabbe pelti dum hinadi di tangul hor himeji mabbe kay na yowi do bawde gullire de laamu fadde grangal syndicat len ko amen o ele hebe na ginnano yadno kuddi goddi tawe dalil wala hen ka gila dum juina alhalim uti be san be darno jati hakeji gollobe buri fuf bangal kalti dal ardibe be be pabo e li mun tangul hore sifa ngurdam gollobe
lata de syndicat wom sariaji di jokkata nom holitiri wiide jokko secrétaire général fedde UNTM de o jokkintine hala do wiide fettugol gollow so tawi ana wawi lata de sababu ittudemo ele darne ko o jogi ele syndicat o ko yadata e saria
bi ade do syndicat golla ko mudda fuf kaddi ana sifa golleji mabbe di so ni ne do syndicat hani e ginde nu gotare nu goddo wota hinnaade golle syndicat mako to en dum do yidgul sariya denno e gindul hana fi wade de ciagal yimbe syndicat be
dido halaji ka hono mako goddo gondo ele fedde ne be noddirta confédération syndicale des travailleurs du Mali CSTM nanga hakkile mudum sanne secrétaire général de do fedde do woni Hamadou Amion Gindo holiti wiide wala fu dewte gonde le leedi amendi kadoji fetu syndicat
je sais qu'en son temps
andika wiide watu ala hino yafo Moussa Traoré le bataki mo onili non holti wiide igirgul gonbe le pelle syndicat be wadira hakilo denna so ni igirgul na wade an hani dalilu kanti do hebe hen kaso igirgul na wade yalla hadde kanko neddo syndicat hinade golle makko dum do yo yeddugul sariaji e le yukutere gollobe syndicat
le imadara fa o tewta ko woni hakkeji gollobe syndicat ana wawi nawtorade hunde fu ko woni hakkeji mudum honono sariawul daro toro golle hollitiri wiide alu kulibali inspecteur golle
gullude inspection travail na babu jati wadde imadara tutude neddo syndicat hakkeji mudum soni dum yuddi seraji golle gadda anarndu e kanye leedi madi rufuf bangal haybugol ribugol gollobe haybugol hertangul wadente gollobe li syndicat be dono kala ko watte fewde mabbe hana wadede ciagal gullude inspection travail
wonko sendi kedaado yimbe le gollirgal goto kanye syndicaliste na docteur Moussa Sidibe dunke andando kabaruji bidi de sariaji jangino lugotodo ana jabo landongul
il n'est pas une
gollo goddo le fedde syndicat wana fi neddo bolo yo jati neddo mawdo so lulir be délégué personnel be do kay yo hejabe gollo do ko sendi dum e syndicat be yugo kanko délégué o wawa dawrude grève imi syndicat tan na bawi inade dum
syndicaliste
horebe syndicat em hewbe le leedi amendi kanyo en ka holiti wiide murtereji di timmata matte le leedi amendi yo sabi ko dewte sariaji pawi e latagol syndicat andana ka fa gasa